Exclusive from MalawiTalents.com.
Ile nifuna kunena
nena 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 iye anasia ule melelo na bwela nziko lino Yesu
nafaso ifa ya manyazi
iye anachita tuzo sezi kutiti pulumuke
Funa kunena
nena 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 iye anasia ule melelo na bwela nziko lino Yesu
nafaso ifa ya manyazi
iye anachita tuzo sezi kutiti pulumuke
Yesu
anazuzidwa nditu na pekedwa chisoti chaminga antu enaso Pakatu anamulafulila Na nyoza mtu osajima Na menya ndiku mubachika Chiko ndichotele chipalibe Akana chipeleka
Yesu
Anazuzidwa nditu Na pekedwa chisoti chaminga Antuwe naso Pakatu anamulafulila Na nyoza mtu osajima na menya ndiku mubachika Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka
Dinti mawanga oseo Ndikweza mau kwa nuko Ndimbe bwanji chiko ndicho zizwi Sacha Yesu mbuye
Chiko ndicho zizwacho Chiko ndicha Yesu yo Chiko nditu choziswacho Chiko ndicha Yesu yo
Yesu
anazuzidwa nditu na pekedwa chisoti chaminga Antu enaso pakatu anamulafulila Na nyoza mtu osajima na menya ndiku mubachika Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka
Yesu
anazuzidwa nditu na pekedwa chisoti chaminga Antu enaso pakatu anamulafulila Na nyoza mtu osajima na menya ndiku mubachika Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka
Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka Chiko ndichotele chipalibe akana chipeleka
Exclusive from MalawiTalents.com.